wanajitayarisha tukukula. Hawaku, wanajitayarisha tukukula. Hawakufanya kazi, hawakupika seme, wanajitayarisha tukukula. Wananawa mikono, wanalamba midomo. Vitami, 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 vitami. Wanajitayarisha tukukula. Vitami, 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 vitami.
Budake ana mali, mashamba, manyumba, kila mahali. Aam, kijana afanye kazi, anawaza budake ataaga siku gani. Amesahau Kenya tapanda ndio atavuna, mfupa atatafuta ndio atatafuna. Mtoto wa soko amekaa tu beza na jitayarisha tukukula. Haibambi, watu wako kazi na nyumna kula tasho yao mnongeza vitambi. Wakisevi saviet, maji ya kunawa na chumvi, wejua tu.
Wanajitayarisha tukukula. Hawakufanya kazi, hawakupika seme, wanajitayarisha tukukula. Wananawa mikono, wanalamba midomo. Vitami, 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 vitami. Wanajitayarisha tukukula. Vitami, 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 vitami. Wanajitayarisha tukukula.
Ametulia tu, anajiambia mushowe ataolewa tu. Ana maringo kibao, batu neza beba yeye, lakini ka umesota du. Na wenzake wote wanarauka kagu, hiyo story amekata, aso na mesema du. Anataka tukukua ule sister du, anajitayarisha tukukula. Hailambu mkono mtupu, utapiga simu kuna chali ya tajibu.
Udema kudema.
Wanaume hawapendi mademu, wanajitayarisha tukukula. Hawakufanya kazi, hawakupika seme, wanajitayarisha tukukula. Wananawa mikono, wanalamba midomo. Vitami, 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 vitami. Wanajitayarisha tukukula. Vitami, 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 vitami. Wanajitayarisha tukukula.
Kuna vitambi vya nyama na bia, kwa shia kwa kwa watoto pia. Kudishi mingi na kukatu ndema obesity.
Wase wana vitambi.
Za wale wase tuliwatagua tuzi, mshahara tayari wanapigania. Kuna vitambi vya rezi sunya chembao tumsani.
Wase wana vitambi.
Wanajitayarisha tukukula. Hawakufanya kazi, hawakupika seme, wanajitayarisha tukukula. Wananawa mikono, wanalamba midomo. Vitambi, 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 wanajitayarisha tukukula. Vitambi, 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 wanajitayarisha tukukula.
To hustle, tusilale mpaka wadhani tuko juu ya mogokana. Oyundi ni bilu oksende, oyundi usi.
Se, 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 se.
Njuki
ni vitambi.